brothers and sisters to this gospel gathering, John.
Ndikulandire nsoni to abali ndi alongo ku mkumano wa tsiku la lero.
For sure it has been a blessed day since morning up to this time, still worshiping, exalting Christ and him crucified.
Ndiyidu lakala tsiku la buno kwa mbini, ndiyo dali tsika, limene takala tikupembeza, ndikulemekeza Kristo opachikidwa, kuyambira mama wa kufikira nthawi ino.
Blessed be his name for making it possible that even brothers from outside Malawi should meet with us together and enjoy the death and resurrection of our dear Lord Jesus Christ.
Ndidalisike dzina lake makamakanso chifanya kuti songanisa kuti ngakhale tili pakati pathu tili ndi abale amaiko ena amene tili nawo pamodzi kukakondweleratu imfa ndi kuuka kwa mbuye wathu Yesu Khristu.
And it is to be known among the believers, the saints, that we have no any other name that is to be preached. Not just the name of Jesus, but no any other doctrine of Jesus Christ, the crucified one, as the only pinnacle, the cornerstone of our preaching daily and every time.
Ndipo ichi chidziwike kwa abale onse okhulupirira kuti tilibe dzina lina limene tikhoza kulalikira kapena kulitchula loposa Khristu, komanso osangoti Yesu Khristu ayi, koma kulalikira Yesu Khristu iyo ndi imfa yake ndi mazunzo onse amene iye anadusamo kukakhala maziko umene ndiye maziko kapena kuti chiyambi cha utoka
for we have no any other name that we are to be saved with but the name of Jesus Christ of Nazareth, the crucified one.
Pakuti tilibe dzina lina limene tikhoza kupulumutsidwa nalo, amene mene tinapulumutsidwa nalo, komatu Yesu Khristu yekha Mnazarayo amene yopachikidwa.
May his name be glorified and be exalted because of the preaching of his word.
Kotero dzina lake likwezedwe ndi kutamandidwa chifukwa kulalikira mawu ake.
John chapter 18, continuation, and verse 11.
Lero tili mbuku lomwe lija la Yohane chapter 18, ndipo lero tikhala tili mu ndima yake ya 11.
Verse 11 says, then said Jesus unto Peter, put up thy sword into the sheath. The cup which my father hath given me, shall I not drink it?
Pamenepo Yesu anati kwa Petro, longa lupanga nchimacha. Chiko chimene akapatiwa ndipasa ine, sindimwere ichi kodi.
Don't forget that this is the same Peter whom the Lord told him that on this rock I'll build my house.
Ndero musaiwale kuti Petro uyu ndiye mweyo amene Ambuye Yesu analankhula za iye kunena kuti pa thanthwe ili ndizamangapo mpingo wanga.
And it's the same Peter whom the Lord said, before the rooster crows, you deny me thrice.
Ndiponso Petro wake ndiye mweyi amene Ambuye Yesu anamuuza zonena kuti lero lino tambala atanalire udzandikana ine.
It is the same Peter on that day of Pentecost that stood before the people and started preaching Christ the crucified one to the merchants.
Ndipo Petro wake ndiye mweyo amene pa tsiku la Pentecost anayimirira pakati pa gulu lonse ndikuyamba kulalikira Yesu Khristu opachikidwawe.
But this is the same Peter before it pleased the God to reveal Christ to Peter so that he should hear him exactly who he is, that came up with the sword and cut the marker's ear.
Ndiyeno tu apapa ndi Petro wake somweyo amene nthawi iyi kunena kuti asa mzimu wa Ambuye asanamuvumbulusire kuti iye akhale ndi khutu lomutsindikira kapena lomva mawu a Ambuye Yesu monga mmene iyeyo alili amene amakadula lupanga la Maliko azita makadula khutu la Maliko ndi lupanga.
Because there is pre and post life of Peter.
Chifukwa tu pali moyo wakumbuyo woyambirira komanso wachisogolo wa Petro.
The first life of Peter was that he was little Peter having vessels in his hands trying to protect Jesus from being arrested, from being crucified.
Yesu Kristu pa gulu la nkonda amene akufuna kumugwira iye.
This is almost the same how Apostle Paul, before he depressed God to reveal Christ to him, how he was.
Ndiponso ndumu ndimofanana kwambiri ndi mmene ntumwi Paulo analili pamene Yesu Kristu atanavumbulusidwa kwa iye, mmene kuyipa kwake kunalili.
Before God revealed Christ to Paul, he had vessels prepared to cut, to do whatever he can so that he can slaughter, execute those who are preaching the Christ of the scripture.
Mulungu asanavumbuluse Kristu mwa Paulo, iyeyo ndo anali ndi zida zimene amayenda nazo ndi kumanga kantha anthu onse amene akulalikira uthenga wabwino kuti asalalikirenso uthenga wabwino.
And before he pleased the cry of God to reveal Christ to Peter, to Paul, even Peter, they were against the way.
Ndipotu pamene nthawi imeneyo pasanakondweretse Mulungu kuti avumbuluse mwana wake mwa Petulo komanso Paulo, anthu onsewa anali olimbana kapena kutotsutsana nayo njirayo.
They were not knowing that this way that criticizing is the same way that them are worth to be in that and move on.
Iwowo samadziwa kunena kuti njira yomweyo imene iwo wali kutsutsana nayo kulimbana nayo njira yake ndi yomweyo imene iwo afunika kuyendamo.
Before it pleased God to reveal Christ to me, I was against this way and did whatever I can, showing how ignorant I am before God.
Umuntu ndi mmenenso ineyo ndinalili ndinali wakhungu wosadziwa kanthu womatsutsana nayo kapena kulimbana nayo njirayi pamene Mulungu apanali pasanakondweretse Mulungu kuti avumbuluse mwana wake mwa ine, ndimangoonesera umbuli wanga ndi kusadziwa kwanga mu zinthu zokhudza Mulungu.
For one to know the Christ of the scriptures, it takes God to do an action.
Ndiyeno wina kuti afike pa mulingo omuzindikira Khristu kuti ni ndani zimachita kutengera Mulungu kuti achitepo kanthu.
If God will never do it until he then you stay as you are.
Yono ngati si Mulungu amene akhoza kukuchitira iweyo ndiye kuti uzakhala mmene iwe uli ndi.
Instead you continue criticizing the way, criticizing the gospel, trying to hinder the will of God without knowing that the gospel will never be bound by anybody.
Mmalo mwake tuzakhala ukulimbana ndi uthengawo kumafuna kukondereza chifuniro cha Mulungu kupatana kuti iwe sumadziwa kunena kuti uthenga wabwino sumapondelezedwa.
Look here, Peter was trying to prevent Christ from drinking the cup that the Lord has given him because it pleased God to bruise him.
Ndiyo taonani apa pamene zikuonekera Petulo amakayesa kufuna kuchosa chikho kapena kulepheresa chikwa kuti Yesu Khristu asamwere chikho chimene Atate anachito chikonzeratu kuti Khristu ameneyo amweremo pakuti kunamukomera Mulungu Atate kumpunduza iye.
This is the flesh in the ministry of God thinking to boast itself in it.
Mumene wotu ndiye umuntu umene umachitira pa zinthu zokhuza Mulungu umafuna kumazikuza muizo.
But when it pleased God to reveal Christ in us, then is when we see that the battle is of God. We never rest against it. It's God who purpose, who start and ends and finish. He is the finisher and the starter, the Alpha and the Omega.
Komatu pamene pakomera Mulungu kuvumbulusa mwana wake mwa ife, pamenepo timazindikira kunena kuti nkhondo imeneyo si ya ife, ayi ni nkhondo ya Mulungu mwini wake, ndipo sizimalira ife kuti tiime ndi kuyamba kulimbana nawo, koma kuti Mulungu mwini wake amene ni chiyambi ndi chisiridziro yemweyo ndi amene amayiyamba ndi kuyimaliza.
So Jesus had to silence Peter by putting into the ship the sword so that everything that is in the cup, let him drink from it.
Ndiyetu Petru azidi ambuye Yesu anamlesa Petulo anamkazika chete pomuza kuti abweze lupanga ache mchimache chifukwa chikho chimene Atate achipereka kwa iye kuti amwera kufunika kuti amwerewe.
Because Christ knows that this is the only way and solution for the sin of that Peter who is having a sword in his hands to be purged away.
Kuwadu ambuye su amaziwa kuti njira yake ndiyo kayo imene akodzotsera majimo angakhale apetulo imweyo amena matulusa kupa amachosa lupangayo kunena kuti majimo ake achosere njira yake ndiyo kayo basi.
Because the Bible says there is no remission of the sins without the shedding of blood.
Chifukwa malemba amatsimikiza bwino kunena kuti palibe kukhululukidwa kwa machimo popanda kukhetsa kwa mwanzi.
The shedding of blood is the remission of the sin of the elect.
Ndino kukhetsedwa kwa mwanzi kumene kunde chikhululukiro cha anthu ochimawasankhidwa.
The shedding of blood is the salvation of those God erected from eternity.
Kukhetsedwa kwa mwanzi ndetu chipulumutso cha anthu amene Mulungu anawasankhiratu kuchokera pachiyambi kapena kuti dziko lapansi lisanalengedwe.
The shedding of blood is the only hope and salvation and solution of the sickness that was with the person that is sin.
Ukhetsedwa kwa mwanzi ndiye njira yokhayo ya machiriso kapena kuti yakuchirisira mphulupulu za munthu umene ndi uchimo.
Because all have sinned and fall short of the glory of God.
Chifukwa kuti onse anachimwa anapelewera pa ulemerero wa Mulungu.
And because of the shortness of the glory of God, there is the blood a solution, a remedy for your sin.
Ndiyo chifukwa kuperewera pa ulemerero wa Mulungu kumene koko ilipo tu njira ya machiriso imene Mulungu
anapelewera. So that my sins should be taken away.
Regani mwanzo kesebe kuti machimo akhululukidwe.
So Christ silenced Peter.
You know, mene mundi mene soka mbuye Yesu ana mlesera kamena kumzuzula Petro.
The second thing Christ said, the cup which my Father hath given me, shall I not drink in it?
Ibonso chifisha chimene chimene Ambuye Yesu amakamula nkhula nchonena kuti chikho chimene Atate wanga anandipasa ndisamwere ichibodi.
Which means Christ was ready to drink from the cup that the Father gave him.
Izinthu zikutanthauza kuti Yesu Khristu anali okonzeka kwa thunthu kumwera chikho chimene Atate anamupasa iye.
So what is in the cup? What was the contents of the cup?
Iyeno mkwapu mchikho mmene mkodi munali chiyani.
When we read Isaiah chapter 53, verse
3
says,
verse
3 of Isaiah 53, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteem him not.
Number 4.
For surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted.
Ndimechina ya kuti zona iye amene mulazowa zathu ndikusenza zisoni zathu koma ife tinamuye atinamumvetsa zitinamuyesa okhomedwa wokambidwa ndi Mulungu ndi ovutidwa.
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
O Maria, nalasidwa chifacha zolakwa zathu, nadunduzidwa chifacha mphumphu zathu, chiwango chotitendera ife mtendere chinamvera iye, ndipo ndikuti mgirima yake ife tinachirisidwa.
This is the cup full packed that God made Christ to drink from it.
Ichitu ndiye chikocho zaza bwino chimene ambuye Mulungu anachikonza ndi kuchipereka kwa Yesu Khristu kuti amweremo.
In the cup That is the verse 3, first statement. He is despised. He was to be despised. That was one of the things in the calf. People despise Christ and they will despise the gospel because that was the contents in the car.
And who am I going to Jesus Christ? When I know Jesus Christ, I'm going to be going to heaven. I'm going to be going to heaven.
Number two, he was rejected of many. Never expect people to reject that, to accept this gospel, but rejection.
Jidujina jajuri jomwe jikwondeka mchikojimeleji nkunena kuti anaka nidwa ndia. Musamayembekezera nkunena kuti anthu onse azakondorani uthengo wabwino ayi koma yembekezerani kukanidwa kwa uthengo umenewo.
We are preaching the unfriendly gospel that will never be loved by many. It's a rejected gospel.
Timalalikira kuti uthengo wabwino umene sokopa anthu kamene sosangalasa anthu ambiri ayi koma ndi uthengo umene umakanidwa ndi anthu ambiri.
Number three, a man of sorrow. He was a man of sorrow.
Chintu chachitatu chomwe chikuoneka muchikho chimenechi nkunena kuti munthu wazisoni, kutanza kuti iyeyo anali munthu wozadza ndi zisoni.
One of the contents was for him to be nailed on the cross. All the sorrows that was with the people let be on Christ. He was a man of sorrow.
And
a man of sorrow, every pain that a person was worthy to receive, Christ received it. That was one of the things in the car.
Number four, acquainted with grief.
All the grief that was to be upon the people, Christ took for himself, and he was acquainted with grief.
Any kind of grief
that is in the world, Christ took for his own people, so that they should have hope in the Lord and worship and exalted Christ and him crucified without compromise but with rejoicing.
Kuti anthu wo akabwera wokondwera pamadzi pa Mulungu ndi kuimba ndi kulemekeza Mulungu ndi kulalikira uthenga wabwino uwu ndi chimwemwe.
Number five, we hid as it were our faces from him. We never show our faces to him.
Ndipo ucha chachisanu akunena kuti tinambisira nkhope zathu akuti wambisira anthu nkhope zawo tinaonesera nkhope zathu kwa iye.
When did the people hid their faces? It was when he was despised. Number six, we esteem him not. Which means the masses of people fails to esteem Christ because of whatever was in the car. One of the other things is on the last sentence of verse 5, whereby it says, and with his stripes we are healed.
Ndipo chinthu chachisanu ndi chimwe chachisanu ndi chiwiri chikuonekedwa mu ndime yake yachisanuyo munsu la kumapeto lomwe akunena kuti ndipo ndi mikwingwirima yache ife tinachiritsidwa.
Multitudes of preachers are just behind this last verse that we instruct we are healed. So they are just mobilizing the people. You get healed, you get healed. They are thinking about the sickness like malaria, sickness like dysentery, diarrhea, typhoid, and COVID-19, and whatever sickness. Why it's not?
Ndiyo gulu la mbili la anthu linakhazikika mu nusu imeneyi kapena kuti mu chinthu chimodzi chinthu chachisanu chiwiri chopezeka mʼdziko cha Ambuye chimene akulankhula kuti ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ndi anthu ambiri akamamva mawu amenewa amakhala otanganidwa kumasonkhanisa anthu kumanena kuti kodi mukudwala muli mʼmatenda anji mukutsekula mimba kapena mʼmatenda amutu kaya COVID-19 matenda onse omwichiritsidwa popeza kuti mikwingwirima yake tinachiritsidwa amaziona ngati tonda kuti kuchiritsidwa uku ndi kuchiritsidwa kwa matenda amutuli pamene sichoncho ayi.
The clever people have even created the names of their denominations, that healing ministries, because of this 5 sentences, with these drugs, we are healed.
Ndiyo anthu ochenjera amenewo anapereka pomatchula ngakhale maina a utumiki wawo kumautchula kuti utumiki wa machiriso chifukwa choti amayang'ana mbuku la Isaiah 53 ndi miyaka ya 5 inunso la kumapeto limene limanena kuti mikwingwirima yake tinachiritsidwa.
Whomsoever is going to this ministry is the only one who is diseased with the sickness, what the sicknesses, thinking that the Bible is speaking about that. That's blindness of the blind people.
Ndiyo anthu ambiri amene amabwera kumene kwawo kukasonkhana ku utumiki umenewo amabwera chifukwa chonena kuti amva mawu a utumiki umenewo ndi amabwera ndi anthu amatenda odzaza mmatenda osiyana chifukwa amayembekezera kuti akafika kumene kwawo akachiritsidwa kumene kwawo komatu limenelo ndi khungu la munthu wa khungu.
Behold, brethren, by his stripes we are healed. He was speaking about the healing of our hearts that were sinful, wretched, blind before God.
Naona lilo abale okondedwa akamala nkhula zonena kuti ndi mikwingwirima yake tinachiritsidwa amakhala nkhula ndi kuchiritsidwa moyo wa uzimu umene unakhala wodzaza ndi zonyansa wodzaza ndi matenda wodzaza nkuipa pamaso pa Mulungu.
By his stripes we were healed, that is the taking off, the purging away of our sins, the iniquity and transgressions.
Ndiye akamanena kuti ndi mikwingwirima yake tinachiritsidwa ukuti ndi kuchoserwa kwa zolakwa kukhululukidwa kwa mphulupulu zathu chifukwa cha mikwingwirima inene kwa iye.
That's why our sins has been patched away, but we do suffer from BP, asthma, malaria and any kind of sicknesses, but with the hope, because our sins has been taken away.
Izvino chifukwa chake ndi mikwingwirima yake ifeyo tinachiritsidwa mphulupulu zathu zinachotsedwa komabe ngakhale tinachiritsidwa kuti kumadwalabe kumapeza kuti kudwala matenda a BP, kumadwala kansa, kumadwala malungo tidakadwala ifa chiti tili mthubiri koma ndi chiyembekezo chonena kuti mphulupulu zathu ifeyo zinakhululukidwa zolakwa zathu zinachotsedwa.
So people who never esteem the gospel always.
Ndipo anthu nthawi zonse sazaulemekeza uthenga wabwino ayi.
They will touch, torture the gospel. They will always speak evil against the gospel.
Yodu amaesa kuzunza ndikukhaulisa uthenga wabwino polankhulira zonyansa pa uthengawo.
That was the contents of the cup that Christ asked Peter, that shall I not drink it?
Ichitu ndiye chikho. Ndipo izi zinthu zimene mu chikho chimene chocho chimene Ambuye Yesu amakamufunsa Petro kunena kuti kodi chikho chimene akatandipasa ine ndisamwere ichi kodi?
Even the cross, the tree where Christ was nailed, was one of the things in the cup that Christ was to drink from it.
Ndiponso ndikamaona za zinthu izi ngakhale mtanda mtempa mtengo umene Ambuye Yesu anapachikidwa ndi chimodzi cha zinthu zimene zinaikidwa mchikho chimenechi kuti Yesu Khristu amwerema.
Because even Galatians is fully speaking about Christ on Galatians chapter 3 verse 13.
chifukwa tuke kare mbugu la Galatia ama la mkula kwa tili kabu ino so mkula Yesu Kristo wa mene umaga maga mbugu la Galatia chapter 15 jimea yake ya 13
Galatians 3:13 says Christ has redeemed us from the curse of the law being made curse for us for it is written Christ is everyone that hangeth on a tree.
Kristu anatiwongolera kutembelero la chilamulo atakhala temberero mmalo mwathu pakuti kwanikuwa wotembereredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo.
When they said being made a curse for us, it doesn't mean that he was a cursed man.
Ndinu akamala mkula zimina kuti atakhala temberero mmalo mwathu sakuti ndiloza kunena kuti anatiwotembereredwayi.
He was the Holy God in the body, physical body of Christ Jesus from this world.
Yeye wapo anali Mulungu oyera ndiyithunga khale mthupiraje pamene iye anakhala Mulungu onekera mthupi mdziko lapansi.
It's God assembled in the body of physical body in the world.
Yeye wapo anali Mulungu ndithu wamphamvu yonse koma ali mthupi mdziko lino.
He just taken according the physical body so that we might see the Christ, the mysterious Christ, the mysterious God in Christ.
Ndipo iyeyo anangovala maonekedwe athu, anangovala thupiro, kuti ife tikaone maonekedwe othe kapena kuti odabwisa a Christ pameneyo, amene ndi Mulungu.
So according to the law was commanding that whomsoever hangeth on the tree is a cursed one. So Christ came into this world to be hanged on the cross, on the tree, to fulfill what the law requires.
Yesu Kristu anabwera ndikukapachikidwa kukakhomeka pa mtengopo akuti akakwanisazinali kuchinene chilamulo.
So Christ is the fulfillment of all things that the law requires.
Amachiona kuti Yesu Kristu ndiye chikwaniriso cha zinthu zonse zimene chilamulo chinanenera kuti izo.
When did the erect get served? That was when he was hanged on the tree.
Ndiyeno ndilini limene munthu wochimwa wosankhidwa analandira chipulumuso tipeza kuti tsiku lake ndi tsiku lomwelo limene Yesu Kristu anapachikidwa pa mtengo.
When did the Gentiles receive hope, salvation and redemption? It was on that day, on that minute and second, when Christ was shouting, exclaiming, "It is finished," on the cross.
Nanga mitundu tsono ndilini limene iwo anapeza chipulumuso analandira chikhulupiriro pamaso pa Mulungu tsiku lake ndi lomwelo nthawi yake ndi yomweyo imene Ambuye Yesu anakhomedwa ndi kupachikidwa pa mtengopo ndipo analankhula ndi mawu okweza ndi kufuula kunena kuti kwatha.
That's why Galatians chapter 3 verse 14 says that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus, the one who was hung on the tree, that we might receive the promise of the Spirit through faith. That is Christ revealed in the scripture. Faith.
Did you find Galatians chapter 3, verse 14? You have read about it. Put it on the Abraham, mwa Yesu Kristu. Lichitike kwa mitundu kuti ndi akamanena kuti lichitike mwa mitundu kuti amalamulo kuti mwa Yesu Kristu mmene daliso la Mulungu linakachitika mwa mitundu ija kuzera mwa Kristu Yesuyo tikalandire lonjezano la mzimu mwa chikhulupiriro amene so ndi Yesu Kristu.
No Gentile is made whole without the death of Jesus Christ on the cross.
Ulibetu wa mitundu amene anafika pa mlimbo ofika au kamera amene anaonetsedwa pamaso pa Mulungu pa Yesu Kristu asana pachikidwe pa mtanda.
So when we are preaching this gospel, mark it that salvation of the elect is only the cross only. So if you are one of the elect, once this gospel is ahead with you, you have joy in the Lord and sing sweetly songs of glorification, exhortation, magnification to the Lord Jesus Christ. That's why Acts chapter 13, verse 48 says, 48, and when the Gentiles heard this, meaning the gospel of Jesus Christ revealed in the scripture, the crucified one, they were glad that the result of hearing the gospel and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed it. When the gospel is preached, what God did is to open your ears so that we should hear the gospel. If God will never open your ears, you'll never hear the gospel, even if you are there receiving the message preached by somebody.
So number
one, God opened the ears of the elect so that they should hear the gospel of Jesus Christ, the crucified one.
Number
two, they were glad. It's that gospel that brings gladness, not your will or decision. Number three, if God has opened your ears and you rejoice in it, you glorify the word. Like they had the word, it's Jesus Christ. You glorify Jesus Christ, who is the Lord of us. The question might be, who are those whom the Lord opens their ears and are glad and rejoicing that glorifies the word of the Lord?
Number four,
these are as many as were ordained to eternal life. When did these people ordained to
life?
Ephesians chapter 1, verse 4 says, verse 4 of Ephesians, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love.
Mwa Efeso chapter 1 ndi mea 4 lani nakuti monga analisankha ife mwa iye ndipo anakhazikika dziko lapansi tikhale ife oyera ntima ndopanda chilema apa masopo ache mchikondi.
These were trusted before the foundation of the world.
Awatu ndiwo amene amasankhira tu dziko lapansi lisanalengedwe.
When the world was made, it was like it defines already the erect, waiting for the exact time of reconciliation to their
own.
Who are these? Romans chapter 8, verse 28, as we are finishing, verse 29 says, of Romans chapter 8, for whom he took for new, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. He
predestinated those that are his.
So when we go back to Acts chapter 13:48, we want to conclude to say, Number 1, it's God who opened ears so that you should hear the mysterious gospel of Jesus Christ.
Number 2,
if the gospel has been heard, it brings joy in the heart, and you become glad and rejoicing all the way because of his crucifixion.
Number 3,
when gladness and the rejoicing celebration of the death of Jesus Christ is upon your lips, is upon your heart, is upon you, you glorify Jesus the Lord.
Because I start with Jordan, I would if I may not tango up with you, Maguro, what's a good tango up with the mover. Tell you when you can have one with a change, Magazine, I just said that you know, Umakaremegeza, Umakaremegeza, and we are Jesus Christ.
Number 4, it's not all the people in this world, but only the ordained to eternal life. Only.
And number 5
is believing. It's only the elect that will believe the true gospel of Jesus Christ, the crucified one. So when you believe this gospel, you rejoice, you celebrate, you preach this Christ without compromise. To conclude, John chapter 18, verse 11. The cup which my Father has given me, shall I not drink it? It brings God, lose Christ because of his errand.
Kumutunduza kapena kuti kumkanda wa Yesu Kristu chifukwa cha anthu osankhidwa ochimwawa.
May the Lord, good Lord, bless the preaching of His words.
Uye mulungu wabwino adalise kutambira kwa mabwana ake.